Yeah. 48 up.
Makalaft Entertainment.
Bakiai wao yo si bafanika pasi ai dish nigga wa mpora kumu mega box ai. Kembo si ai soda anga jese se pasi ai. Ngeche ya shkwela kui mega cox ai. So kama pwa uf banga pachi pasi distance kembo ushtika pwa. So kama pwa uf banga pachi pasi distance kembo ushtika pwa. Pasi distance.
My bitch nigga, wagai ni maheta. Mafuno tipuringa down inka niyorapa. Nae mulunga badabuisa. Ango dali songa dabo unandembo ndaba biti sinimisa. Zuchi ndiye zina na wagai vamaziva. Aiming higher pepo sipambuyo na bright future. Big lesson, mula ifita vasha mila. SBI kali chipatarata vesha. Very fit ine buera kuma buzz. Vola bala pa opponenta na punda po last. Bamaziva maheta ine nisparki. In the same lane nine and ishi ulipelaki. Tima batabwisa, won't save alwani. We don't give a damn unless it's money. Talk lessy, nah. Tikambira mubuti yeah. No job ziwakaba uku kwa tumayusi. Wild West yeah.
Bagiai wao yo si wafanika pasi ai. Dish nigga wa mpora kumu mega box ai. Kembo si ai soda anga jese se pasi ai. Ngeche ya shkwela kui mega cox ai. So kama pwa uf banga pachi pasi ai distance kembo ushtika pwa. So kama pwa uf banga pachi pasi ai distance kembo ushtika pwa. Chipasi ai distance. Distance.
I love the way I teach myself. Mweni mabapeshera mita. Na muruani ama pampamina. Boy, we love a tina pisa mira. Muma clean tip down bana mamina. But this time we rush a mira. Kala wai zipo sanka bukutandiza. Bambi they act like siwa machi papatira. Oh because they going crazy. Bambozi mbira mawina. I think it's time to rise up. Osa enda weka nigga pick your mind up. Up. Tidi mora slap. Last is always danger. Tidi furu party one lump. Gala late ngaba here deal. I can't tell that I ate you pick your ass up. Up. And get your bags out. Kuri cartoon boy. We sakona back up. Fake love ya back up a manje ba pretender. Babwera ngama zombie ba pesa ndine predator. Too many shots but bata bwasi nirerera. Bafana ba terereshe ni banaleko pema.
So kama bwa uf banga pachi pasi distance kembo ushtika bwa. So kama bwa uf banga pachi pasi distance kembo ushtika bwa. Chipasi distance. 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 Chipasi distance. Chipasi distance.
48 up.